Lesson 3. Introducing self or someone.
Lina la meki tumeleng.
My name is Itumeleng.
Sefane sa me ke Moeng.
My last name is Moeng.
Lina la gago ke mang?
What is your name?
Ke tswa kwa Botswana.
I am from Botswana.
O tswa kae?
Where are you from?
Lina la gagwe ke Thabo.
His name is Thabo.
Sefane sa gagwe ke Thuto.
His last name is Thuto.
A o tswa kwa America.
Are you from America?
Ke moithaopi.
I'm a volunteer.